Max, wapi Haridi? Masabe kizunguzungu. James Mawila, wapi Mabuyu? MJ Production, Byron Ringe, Baba George. Sano, zio kuchana nyavu.